نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم mfundo zokuza nandi ubwino obanga durud ubwino ontumizila zabwino ntumike Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndipo mutu ankhani yale yathu yalelo ndi kulandila certificate yomasulidwa ku unafiq kumanso kumoto wa jahannam hadith Sayyiduna Anas radiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati amene anga nditumizile durud kamodzi ngati malipilo a durud imeneyo Allah subhanahu wa ta'ala adzamulipila munthu ameneyo thawabu ndi kumuchitira chifundo kokwana kakumi kateni ndipo amene anga nditumizile durud kokwana kakumi kateni Allahu subhanahu wa ta'ala adzamulipila munthu ameneyo thawabu zokwana 100 ndipo munthu amene anga nditumizile durud kokwana ka 100 Allahu tabaraka wa ta'ala adzamulembela chiphaso pakati pa maso ake yomasula ku ukambelembele komanso ku chilango cha jahannam ndiponso Allahu tabaraka wa ta'ala adzamulemekeza munthu ameneyo pa tsiku lija lomwe timaliyembekezera tsiku lomaliza tsiku la kiyama pomudzutsa ndi gulu la anthu omwe adafera ku nkhondo anthu ake aja amene amatchedwa kuti mashahide nkhani mutu wa nkhani ndiwoti kutetezeka ku chilango chifukwa chowelenga durud umayenera ulandile chilango china chake komano Allah subhanahu wa ta'ala akukuteteza ku chilangocho kudzera mu durud imene iweyo ungawelenge kumtumizira mtumiki sallallahu alayhi wasallam munthu wina adalota ndipo tu kumalotoko adamuona munthu wina akuoneka mochititsa mantha ndi moopsya atamufunsa kuti iye ndi ndani munthu uja adayankha nanena kuti ndine ntchito zako zoyipa zomwe umakhala ukuchita kenaka munthu uja adafunsa kuti nankha ndingatetezeke bwanji ndingadziteteze bwanji kwa iweyo iye adayankha kunena kuti unganditeteze ungadziteteze pochulukitsa kuwelenga durud kumutumizira mtumiki sallallahu alayhi wasallam nthawi ndi nthawi ndipo nkhani imeneyi ikupezeka mbuku lija kapena kuti mchitabu chija chotchedwa Al-Qawlul Badi' page 260.